Mina wena uyangimisa siyangifoga, uyangimisa siyangifoga, into enjani le. Bese qhamuka lekhaya athi kimi phuza lento ethandayo. Mina wena uyangimisa siyangifoga, uyangimisa siyangifoga, ayi WhatsApp phela. Abanye into abaziboshe ngama-connection besibamba inkunzi, sibamba inkunzi. Ngiyabuza ke ngithi WhatsApp phela. Ngiyabuza ke ngithi, ake ngithi, ake ngithi. Abanye into baziboshe ngama-connection, ngama-connection besibamba inkunzi. Ngiyabuza ke ngithi, ake ngithi, ake ngithi. Kanti itholakalaphi, kanti itholakalaphi, kanti itholakalaphi, kanti itholakalaphi, kanti itholakalaphi, kanti itholakalaphi. Ngiyabuza itholakalaphi, kanti itholakalaphi, kanti itholakalaphi. Ethe itholakalaphi, kanti itholakalaphi, kanti itholakalaphi. Bathi shinta shinta, bathinta bathinta, mamita mamita, samba nabafita, majita busisa, baninga baninga baninga. Bathi shinta shinta, bathinta bathinta, mamita mamita, samba nabafita, majita busisa, baninga baninga baninga. Bathi shinta shinta, bathinta bathinta, mamita mamita, samba nabafita, majita busisa, baninga baninga baninga. Bathi shinta shinta, bathinta bathinta, mamita mamita, samba nabafita, majita busisa, baninga baninga baninga. Ngibafake ephakethe, ngitapisi balinde, bakweze nebonde, babone sedule. Bathi shinta shinta, bathinta mamita. Ngibafake ephakethe, ngitapisi balinde, bakweze nebonde, babone sedule. Bathi shinta shinta, bathinta mamita.
Fuck it, fuck it, fuck it.